gudoomiye ku-xigeenka ururka horumarinta xuquuqda haweenka dowlad-goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Marwa Mulku Ibraahim Axmed ayaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay Kadaa furtay tababar ku saabsan sidii bulshada looga wacyigelin lahaa gudniinka fircooniga. Tababarka ayaa waxaa ka soo qayb galay ururka haweenka ee ka dhisan magaalada Baydhabo, culimada, odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Gudoomiye ku-xigeenka ururka horumarinta xuquuqda haweenka dowlad-goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Marwa Mulki Ibraahim Axmed ayaa ugu horeyn ka hadashay ujeedada tababarka.
Oo geek inteegano hay-addu oo la yiraahdo South West Women Development and Human Rights Network ku ahaa gudoomiye ku-xigeen, isla markaasna aan ahaa kusimaha gudoomiyaha ee geek may fursad aan helnay in aan bulshada reer Baydhabo oo xaafadahaado NGO-yaalka gabdho hoggaamiyayaan haadeen IDBs haatoy inii unu geek wacyigelin inuu unta unka soo bino wacyigelintaas oo ka saabsan IT gudniinka fircooniga dhibaatadu si leeyahay gabdho is injeesida oo weli dadka hadda ini suuli ka alayaan weli suulna iyo umulisa dhaqameedyadaas oo dhibaatada shan adayaan bilaanta horta haddii nagata gudniinka haddii nagata haddii oo umulisa dhaqameed nagata unulay horta gacantaana iska halaagahayna unulay wal inis jeysada.
Dhanka kale, haweenkii tababarka ka qayb galay ayaa sheegay dhibaatooyinka ay haweenku kala kulmaan gudniinka fircooniga.
Mar gudniinka fircooniga dhibaatadu si leeyahay inta ma koobo korna wal oo eedan badan wal halis wal xun wal fayla ma'e.
Gudniinka fircooniga horta wal badanaa wal lagusoo beeyay wacyigelin lagusoo beeyay wal badanaa lagusoo barba ma'e la erjeeri booda soob gudniinka seedi oo saas la kaguda.
Isbitaalka weyn haddii aad seeto walay aragaase. Isbuuci ama lamidii bar qof baadiil ku sheeni owlaada ka rafaad onogaha marwaay tuusaq batili leey oo haween la sheeno dhowr oo wali argaase madii onogi rafaad la ku gubiya tii rab kooyti leey dhowr wali argaase intan la riyaay onog wala ka riyaay wala ka taagsaday wala jiiday leey dib ku kooyo marka walaay dhan alxamdulillaah horta ilaahay ha namooti inkastoo baadiidi taa in hadda wali ka dambeeyto unna dhan hadda baadi kiirina dadan injar wayba rajeey mise codsada faday in liin sheego.
Gudniinka fircooniga ayaa ka mid ah waxyaabaha Soomaalida u ah caada dhaqameedka, waxaana muddooyinkii dambe la wada olo looga hortegayo dhibaatada ka dhalan karta gudniinka fircooniga.